Asikuthi mise makhanda ethu manje namakhanda ethu kotheme nezinhliziyo zethu zikotheme phambi kukaNkulunkulu ukuvalwa kwalenkongqothele enkulu ijubile sibe nalo lapha nangasezweni leNkosi angazi noma kulo bobusuku ukuthi ngabe izinhliziyo zethu ayiqhumi yini njengento ethize evela kuNkulunkulu uma kunjalo siphamisele izandla zethu nje kuye futhi sithi nje lezi isicelo sami iNkosi uyazi Baboe jesezulwini buka phansi manje phezulu kwezandla zethu lezo zandla ziphakeme kuchaza ukuthi sinikela konke kwethu kuwe uyazi ukuthi sinesidingo sani baba futhi sikhulekela ukuthi uzosinika izidingo zethu ngezinye izikhathi izimfuno zethu zedlule izidingo zethu kodwa baba usinika izidingo zethu ngoba singakucela lokho ngokukholwa wethembisa ukuthi uyokwenza egameni lika Jesu Kristu ngiyakucela Amen, amen. Manje, ningahlala phansi.
Brother Moore, umfowethu Moore,
dadewethu Moore, umfowethu Brown, Noake, umfowethu Lyle, umfowethu Butler, nabo bonke abalaba bantu abakahle lapha bebandla, abaphatheli, abadikoni, noma bangaba ngobani, ngibonga ngempela ngaleli thuba nesikhathi esihle engibe naso sokuba lapha. Laba basungula abakhulu abangena lapha iminyaka eyadlula neziqephu zamaphepha ngaphansi kwesicathulo sabo futhi unikele ngomzamo onikelwe ongenabugovu ukuveza le ndawo yokukhonza lapha nalaba bantu ngicabanga ukuthi ishi report ikwelete umuntu kakhulu njengoJob Moore nalaba bantu njengalona lapha umzamo ongakhathali nobugovu bazame ukusungula indawo lapho kukhanye kukaNkulunkulu nokuphila kukaNkulunkulu kungaya kubantu banga besilisa nabesifazane bayizihambi abayothi qi bangene futhi bazijabulele izinkonzo kwangathi ingama njalo kuze kube sekufikeni kwenkosi yize iqede ngayo futhi ngiyabajabulela kakhulu amabandla ukusabela kwenu okuhle enkonzweni emilayezweni nezinto ezinkulu uNkulunkulu asenzela zona kunamkhawulo nje futhi sisoze sazi ukuthi bekuchazane size siwelele ngaphesheya ngoba imbewu itshaliwe ezophila ezinsukwini ezisihlalele Nabaningi uphilisiwe mhlawumbe ngalomzuzwane engazi lutho ngakho emva kwesikashana uthola ukuthi akusekho futhi sithola lokho kakhulu impela kusikho nje lokho okubona kwenzeka wazi neze ukuthi kuzokwenzekani ukuthi kuyokwenzekani njengemiphumela yakho futhi ngithemba ukuthi akuzuba khona abantu ababuthakathaka bazosuka kulomhlangano kodwa abanokukholwa kwenele kwazi ukuthi umsebenzi uyenziwa futhi bazosinda nababa Amisele izandla zabo kuKristu benzele umbhaphathizo kwamoya ongcwele nezinto eziningi nemisebenzi yomusa enifise ukuba uNkulunkulu asebenzele kuyo nani ngiyethemba nje ukuthi nonke nizogcwaliswa ngomoya ongcwele nonke ningawukhohlwa umlayezo wami ngokuthi uPawu nifanele nihlale nalokho kumbulani vezani uPawu obala Manje sizodingeka sisuke masinya siye Arizona naseYuma nasePhoenix futhi manje ke sizobuya sidabule nikizimu lapha anginwazi nje uhlu oluqukethe ukuthi nje luyini kodwa sizoba lapha ngiyacabanga kuseLouisiana engezansi futhi lapha cishe kuFebruary ndawo lapha eLouisiana naseDallas nangokuqhubekela ngale Georgia ezansi lokho ngale phakathi lapho bese ke kuye eFlorida bese kuthi ke sifanele siye eEurope kusuka lapho kuze kube nguJune bese kuthi ke sibuyele lapha uJulayi namaphakathi noAugust bese kuthi ke sibuyele muva ezansi le phansi komhlaba eNingizimu Melika hayi eNingizimu Melika eNingizimu Afrika futhi ngosuku lesibili lukaSeptember lo 1964 zayo inkosi ithanda siqala eThekwini eNingizimu Afrika lapho esabona khona izinkulungwane ezingamashumi amathathu zize enkosini ngesikhathi sisodwa mfowethu Julius Tacleve ezi lapha wayesemhlanganweni ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi lokho kunjalo futhi ngikakele umfowethu Julius kade ethulwa indoda eyabhala incwadi ethi umprofethi uvakashela iNingizimu Afrika ngiudadewethu Stars Club ngungabazeki ulapha ndawo angikwazi ukumbeka nje ya yebo manje ngiyambeka nababantwana Ngiyakumbula eminyakeni embalwa eyadlula eMinneapolis babenga bafo bancinyana manje sengize ngibabuke phezulu sebengumfana nentombazana abakhulu kakhulu dadewethu uStas Clive lapha kunge kudala owayivunguzisa ngapha nangapha ngempela inhliziyo yami umama omncane washonela ingane yakhe nenkosi ya ibone kufanele kuyithatha futhi wayengibizile futhi wayefuna babezongindizisa bangiwelisele eGermany nodokotela waba nomusa kakhulu ukubalinde ayeke ingane ilale lapho umfo omncane wafa ngokushesha incane emnene intombazane yesibukuthi futhi dadewethu uStas Clive wayeshonele ngonina futhi wayephuke ngempela impela le ngane ngempela yayithole okwedlula konke kwakhe futhi wayefonini ibanga elide ukusuka eGermany futhi wayefuna ukundiza yezinganeno ngase ngithi dadewethu uStas Clive wakuvuma ukukhona kwakhe ukuthi wayekhona ukuthi inkosi uJesu wayengithumela umsebenzi ngezinsuku zokugcina futhi nje ubufakazi obethembekile okungekho umuntu owayengabunikeza futhi wayekusho ngempela ngayo yonke inhliziyo yakhe wayibonile inkosi uNkulunkulu yenza izinto ezinjengaleyo ivusa abafile emva kokuba sebefile kodwa uyabo wena ngempela kakhulu njengoba kanjani inkazimulo enje okwakuyoba yeyo uNkulunkulu eGermany naye yonke into ukuba ngangikwenzile uqobo lwami ngangiyokwenza kodwa into yokuqala asifanele sihambe size sazi ukuthi sihambela ini ngakho ngaphuma ngase ngikhuleka futhi ngicabanga ukuthi wahlala ku telephone ingcenye yesikhathi ubusuku bonke futhi ngosuku olulandelayo ngiyangena kwakungekho lutho waphinda umeda wathi umngane wathi udadewethu uStas Clive ushaye kabili likhona izwi elivela enkosini kwamanje na ngathi akukho lutho ngase ngithi awu ngaphuma ngakhuleka futhi ngangisemahlathini ngalobo busuku kwaseke kuzobala ingane encane yadingeka inakekelwe kwase kuthi ke ngisangena nje inkosi uJesu umbono washaya emiphambo kwami futhi ngalizwe iphimbo lakhe lithi ungakukhuzi lokho leso yisandla senkosi ngakho ngazike ngale nkathi kuNkulunkulu ngesizathu esithize wayethatha ingane yakhe wayiyise enkazimulweni futhi ngempela kwakuphambene nentando yenkosi kimi ukuba ngisho noma yini ephambene nayo ngaseke ngicabanga awu lokho kuzoba ngokukhulu ukwenzela phansi kodwa into eyodwa engayenza nganaka inkosi ngenza eyangitshela khona lapha kungekudala ngathola incwadi evela kumfundisi lapha yafuthi wayenze izitatimende ngabanye futhi abefundisi wathi lo futhi waye ngiyacabanga ngahle kuba waye yiluthela laseGermany angina siqiniseko kodwa wathi kunele yodwa engingayazisa ngomfowethu William Branham ingathi konke ukuchuchuma kwakuqhubeka wahlala angangaxhamazela waze wathola isinqumo esingujuqo sivela kuNkulunkulu waseke ekwazi ayekwenza futhi leyo ndlela kuphela ungenza ngayo lezo zinto ngokuqala ngokuzwe enkosini uma isho uma ingitshelile kuloku busuku ukuba nginyuke lapho futhi ngibuse kulawo mangcwaba umengameli Kennedy bengingamema umhlaba wonke ukuba uze ukubukele kwenziwa ngokuba bengingaba no isho kanje inkosi yabo manje kodwa ngingasho kanjani ukuthi isho kanje inkosi kuze kushiwe inkosi kanjalo na yabo yabo ngizikele ziningi abantu uthola konke ukuchuchuma bese eya phansi kokuba nemicabango nezinto ezinjalo nokuthi yikuphi okungcono kunakho konke kwenqondo yabo engakucabanga lokho kudlala njalo kuqinile inda ize ikutshele futhi uyakwazi khona ke unakho ncamashi awudingi kubo uqekele ngakho isivele kutshelile kuyisho kanje inkosi khona ke isivele kutshelile khona ke ungahamba usho ekushilo kuze kube yileyo ngathi ungahamba futhi wenze konke ongakwenza wenze ongakwenza wena uqobo kodwa ungeke waqiniseka uNkulunkulu andukuba usesho njalo khona ke uqinisekile ethepini ethi sigathi sini banumzana na abaningi benu nayo ithepu yabo bengingakhulumela imikhandi yezikhulu zesonto nanoma yiyiphi enye indawo futhi ngithi ngu isho kanje inkosi ngizohlangana nezingelo zezisikhombisa futhi kuzokwaziwa amazo onke yabo futhi ikhona into ezokwenzeka ngokuba yangitshela nakho kwaba khona yabo izinyanga ezithathu nje kamuva yabo nazo zonke lezi zinye izinto nxa inkosi ikukhulumile kuzofanele kwenzeke ngaleso sizathu ngazi ukuthi izwi layo liphelele ngibona indaba ukuthi abantu icabangani ngalo izwi likaNkulunkulu lelo liqinisile lowo nguisho kanje inkosi yabo lokho kunjalo futhi siyazi ukuthi lokho kuqinisile Jesus yes yes anini nanga ngazi nasiphi isimo uyoza kanjani na nginomqondo kodwa angazi kulotshwe phakathi lapha wathi mina uma ngiphakanyiswa uyodonsela wonke umuntu kuye futhi uyobuya ngiyazi uyeza Oh, lokho kuqinisile futhi akunanto abakimi ukuthi kunini yabo uma kukulobu busuku noma uma kungonyakazayo noma uma kuyiminyaka yezikubale kusukela manje uma nje fika ngikubhile kuphakade ngisezo kubuye ngiguge ngizoba lapho nje nxa ifika yilokho kuphela lokho kukuthi yabo akunanto abakimi ukuthi kunini kanjani yiyiphi indlela kwenza ngayo uma nje ngilapho futhi wangithembisa ukuthi ngiyoba lapho futhi usevele unginike ukuphila kuphakade ngoba wathi ongemukela amazwi ami futhi akhole ngokuthumileyo kunokuphila kuphakade futhi akasayikuye ekwahlulelweni kodwa wedlulile kufeni ongena ekuphileni lokho kungenele kahle kodwa lapho lolo uqobo lwami lolo uqobo lwami wakwethembisa akukho ndlela kukho ukuba kuke kuze kwehluleke ungeke nje kwehluleka akungaphezu kokuthi uNkulunkulu angehluleka futhi akunakwenzeka kuba uNkulunkulu ehluleke Leyo yinto yodwa uNkulunkulu angeyenze ukwehluleka angehluleke anijabule ngalokho na oh hey Ngakho ngiqala kubona iminyaka ibalwa inyuka futhi ngiqala kubona izinkonzo ezimbili noma ezindathu kosuku ngiqala ukungenza ngithi nje ukukhathala kancanyana lapho ngakuvame ukungakuqathaze kodwa manje ke ngiyacabanga awu kwenza mehluko muni na ngikhona ngivuna ukulibuza khona singabafo basekhaya nje ngakho ngiyafuna uma ke uneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili kudala kulobu busuku noma neminyaka eyishumi nanhlanu kudala kulobu busuku na uma uneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili kudala futhi uphile kuze kube yilesi sikhathi kusase busuku ubuyophila wedlule abaningi abantwana abasha abaneminyaka eyishumi lesithupha Sizalela cabanga ngalokho na impela nizoba njalo nilapha ngenhloso ukugcoza uNkulunkulu ngakho mehluko muni ubudala obuyikho kini na kunzana uNkulunkulu nje uNkulunkulu efika kimi wayesethi ngifuna uye emhlabeni futhi ngangiphezulu lapho wayesethi yana emhlabeni ngizokunika isikhathi esiyiminyaka eyikhulu yokwazi kodwa ngifuna wabe iminyaka yakho yiyiphi iminyaka ofuna kuyithatha ingabashumi amabili nanhlanu yokuqala ingabashumi amabili nanhlanu yesibili ingabashumi amabili nanhlanu yesithathu noma ingabashumi amabili nanhlanu yokugcina na ngingathini na awu uma ngizobeka isikhathi ami lapha kuba ngibe umdlali webhola lezinyawo noma umsubathi noma ukuthize kungcono ngithathe amashumi amabili nanhlanu ukuqala uma ngizoba lapha kuba ngibe ngumbazi noma umunye umuntu njalo awu kungcono ngithathe amashumi amabili nanhlanu esibili kodwa uma ngifuna ukuyithathela kukhonza inkosi ngizothatha amashumi amabili nanhlanu ukugcina kusuka emashumini ayisikhombisa nanhlanu kuya ekhulwini ngoba ngibe nokunqobelwa kwalolo lwazo ningi kangako ngazo kuningi ngalo niyabo ngoba nje uma ngingama ngezinyawo zami zombili futhi ngihamba hambe ngwenza mahluko muni ukuthi ngimdala kangakanani na ngilapha ukugcoza inkosi futhi yilokho amen lokho kungenele kahle wakwethembisa manje ngifuna ukunibonga nonke ngamunye ngomusa wenu futhi ngithemba ukuthi inkosi ithanda ukuthi futhi sizohlangana ndawo kulomhlaba uma kungase kodapa siyobonana ngaphesheya nenkosi ibusise futhi ngifuna ukukhuleka phezu kwalamaduku sithi singangena nje emlayezweni asazi nje ngempela ukuthi kuzokwenzekani sazama ukubeka obusuku obuthi abubili thathu cishe obusuku obuthathu bobuhlanu noma obuyisithupha ubusuku obuhlanu ngiyakholwa inkosi yasinika ubizo phakathi kwabantu ukubizela abantu ngaphandle lapho inkosi yayibaphilisa khona sasike siba nobusuku obubodwa izolo busuku saletha wonke umuntu wayefuna ukukhulekelwa sadabula ngqo emqeni omkhuleko futhi sabakhulekela futhi bengitshema ukuthi angikehluleki noma phi kuzama ukwenza yonke into engaziyo ukuthi yenziwa kanjani ukuba thina sibe sesimweni sikamoya ezingcono nesimo somzimba kulobo busuku kunoma bezinjalo ngenkathi zingena lapha cishe ebusukini obune noma obuhlano bedlule uma ngehluleka uNkulunkulu akithethelele nani ningithethelele manje ukumlayezo ukuvala futhi ngizozama ukwenza nje kusheshe ngokukhulu kunokwenzeka ngoba ngishumayela isikhathi eside futhi ngilitshelile ibandla lami kanjalo njalo ukuthi ukuqala kokuqala konyaka ngizokuzama ngikuzamile iminyaka engamashumi amathathu nanhlanu edlule selokhu ngibe senkonzweni ukunciphisa ngisuka kuleli amahora amabili kanjalo njalo ngehlele emizuzwini engamashumi amathathu kodwa nginensa kakhulu angikwazi ukusho ngifuna ukukusho ngemizuzu engamashumi amathathu iyona nto kuphela ngingumningizimu niyazi futhi ngakho ngifanele nje ngikwenze angikwazi ukucabanga ngakho ngisheshe kakhulu ngifanele nje ngilinde futhi ngibone ngifanele ngilinde kuye okwamazwi ami ngakho kodwa nginqobo nje uma ngingalinde kuye futhi nizongibekezelela nje manje sifunde omunye umbhalo ngakho siyazi ukuthi lokhu akuyikwedlula futhi emva kokuba sesinombuthano wethu omncane wobungani nokuxoxa ngaphambi kokuba sisondele kule ngxenye engcwele ngempela enkonzo silethe isinkwa sokuphila ake sikhuleke nje futhi Nkosi Jesu manje singabakubongayo sonke siphendukela kuwe ukuba sikubonge ngalezi zinsuku ezinkulu nobusuku benkonzo inhlanganyelo ngasezwini nanabantu singababongayo Nkosi imimoya yethu uphakanyisiwe futhi sibonga kakhulu ukuthi sikwazile ukuhlala ezindaweni zasezulwini kanye nawe futhi manje baba ngalobu obukhulu nobusuku bokugcina bomkhosi wothando kwangathi ungama phakathi kwethu futhi lobo busuku futhi umemeze owomile woze kimi siphe khona Nkosi siyazi uzosipha ngoba uyakwenza leyo indlela yakho yokwenza izinto futhi awuyiguquli neze futhi ngiyakuleka uNkulunkulu ukuthi uzohlephula isinkwa sokuphila kithi kwangathi singakwazi ukwemukela lelo zwi enhliziyweni yethu elizovula umthombo wezibusise kithi sonke busisa ukufunda kwezwi futhi ungisize njengoba ngizama ukuhlephula isinkwa sokuphila ebandleni ngokwanoma yisiphi isidingo egameni likaJesu Kristu amen
Let's turn to the book of the Judges.
Asiphenye encwadini yabahluleli abahluleli bakwaIsrayeli futhi ngifuna ukuphenya esehlukweni seshumi nesithupha sabahluleli ukufunda ingxenye yezwi abahluleli esehlukweni seshumi nesithupha futhi ngifuna ukufunda amavesi amashumi amabili nesikhombisa nelamashumi amabili nesishiyagalombili
Now the house is full of
manje indlu yayigcwele abesilisa nabesifazane namakhosi onke omfilisti amafilisti ayelapho ophahleni kwakukhona abantu kungathi abayizinkulungwane ezintathu abesilisa nabesifazane bukela ababebukela kudlala uSamson
uSamson
wakhala enkosini wathi oh Nkosi uNkulunkulu ake ungikhumbule ngiyakuncenga ungiqinise ngiyakuncenga kube kanye kuphela oh Nkosi ukuba ngiphindisele kumafilisti ngephindiselo ibenye ngenxa yamehlo ami omabili ngubona ukutabikisa kanje pho nalendatshana ngizokhipha indikimba kuyo ngiyibize ngokuthi kanye nje futhi Nkosi kanye nje futhi
must have been a hot day It had a great
celebration. Ukuthi kwakuhusuka olushisayo babekade benomkhupho omkhulu ukuthi ungenza ngiphatheke kabi njalo uma ngicabanga ngakho ngenxa yemvelo yalowo mkhupho wezenkolo
a celebration's all right but it's according to the nature of
Yeah, umkhupho ulungile kodwa kuhambisana nemvelo yomkhupho nalona ngokungumkhupho wodwa engikuzonda kempela ukubhekisela ku
It was in the land of the Philistines. And they were celebrating
the Philistines. Futhi ayekhupha ungenza nje ngiphatheke kabi kukusho ukunqoba phezu kwezinceku zikaNkulunkulu.
God's disobedient servant had brought a reproach upon the name of the Lord.
NgokuNkulunkulu engalaleli yayilethe ihlazo phezu kwegama leNkosi futhi yehlela ekwehlulweni nalamaFilisti ayegubha isikhathi esikhulu sokunqoba ukuthi owawo uNkulunkulu wenhlanzi wayethola ukunqoba phezu kwenceku kaJehova. Uma leyo kumthethe indikimba ukugadela umhlangano ngayo kodwa ngizwe ngiholeleka njengoba bengibuke ezinye izindikimba ezingamakhulu amahlanu noma ayizithupha ebenginazo lapho amehlo ami aqathakele phezu kwalendikimba lapha ngase ngicabanga ngikhole ukuthi ngizovele nje ngixoxe ngaleyo isikhashanyana kulobo busuku futhi mhlawumbe yilokho umoya ongcwele obungafuna sazi into ethize ngayo phakathi lapha Inge, usuku olushisayo, ngiyakholwa, nemihlatshelo wawusha emlilweni ngakulo nkulunkulu omkhulu wenhlanzi. Futhi kwakunamafilisti ayizinkulungwane ezintathu ebuka phansi kwababili lapho bengena estadiyamu esikhulu. Kufanele ukuthi sasifana nekhowe indlela ababesakhe ngayo njenge ngingathi into ethi ayifane nekhowe noma inkowankowane sibhekiswe phezulu kanje nezinsika ezinkulu zamatshe ezimbili noma izinsika ziphakamise isitediyami njengoba sihlezi kakhulu njengalesi simo mhlawumbe ukuze abantu kulesi sitediyami esikhulu bakwazi ukubuka phansi embungazweni owaqhube ga phansi kwiphansi likhulu lendlu
and highly polished war
lophakimbi abaphucuke kakhulu bethamela lo mhlangano nemanelekazi abo ayefake ubucebo obuhle lalise emhlanganweni futhi bonke baba basinya ukuba banike baye phambili isehlakalo sikhulu sase sizokwenzeka nje Sinakho ngezingizikhathi esikubiza ngezanduleliso ba bese ke kuba ngokwethulwa isingeniso esihlakalweni esikhulu futhi babekade benombungazo omkhulu njengoba benza ngezinye izikhathi behlabela futhi bebulala kanjalo njalo kodwa manje isehlakalo esikhulu sase sizokwenzeka nje naso zonke lezi zikejane zomuntu odumileyo okahle wazo zonke izifunda ezweni lamafilisti basukuma ngoba babengaba nenhlanhla babehlezi phezulu kulesi esikhulu besingasibiza ngokuthi njengekhowe futhi Mhlambe abambovu kanjalo njalo babephansi lapha kwiphansi lendlu kodwa bona babehlezi phezulu lapho ababengakwazi khona ukubuka kahle futhi babone wonke umbungazo kwakuyibhokisi labantu abadumileyo izinkulungwane ezintathu zabo umoya wawunuka iziphuzo ukuzitika kwabadakiweyo usuku lonke bephuza futhi begxaza amathe futhi beqhubeka indlela ukuxoxozela kwabadakiweyo Daliweyo kungaba ngayo kuthi bonke basukume ngoba isehlakalo esikhulu isehlakalo zase sizokwenzeka futhi bancika nenkama babefuna ukubuka kahle babengenaki ukwazi ukugeja lokho ngoba lesi akuyisehlakalo esikhulu
What did they see? A little boy leading a blind man.
Babonani mfana omncane hola impumputhe iphumela kwimaphakathi nephansi lendlu emgubweni kaNkuluNkulu wenhlazi uTagoni umfana wahola le ekhubekayo izigaxa zenyama eziphuputhekayo impumputhe siya esixotsheni futhi wama ngakuyo ngase sixotsheni ukwenza umdlalo
So this is Samson A man that was an outstanding servant of God. Now he stands there humiliated, blind, weakened.
Ngakholona nguSamson indoda eyayiyi yinqe kwecamile kaNkuluNkulu manje umi lapho ehliswe isithunzi impumputhe eqedwe amandla ihlazo Isithombe sesonakalisiwe sizulwane sicwilile isithombe sesizwe esilahle ukubambelela kwazo kuNkulunkulu isithombe sebandla esilahle ukubambelela kwazo ezwini likaNkulunkulu ngoba yilokho Samson ayeye kumele lapha esise isithunzi ephukile wayesesimwele sibi kakhulu njengoba wayehlezi lapho noma emi lapho njalo Ngakho ungazibonela yenemile lendoda enkulu yesingisikhathi eyayingakwenza futhi lapha imi lapha kuleso simo yehliswe isithunzi njengoba ngishilo yephukile isifanekiselo engifuna ukusimemezela kulobo busuku lesi sifanekiselo simela lona impela ihora manje esiphila kulo isimo sebandla manje
broken out of the word of the Lord.
Lepugile, lepumile, zwini lenkosi, lehliswa isithunzi, laphuma endaweni yalo. Nombuzo uyeza namhlanje, isandla silobayo sisodongene. Futhi ubani ongasifunda na? Abazi lutho ngaso?
Let's take and search the minds of those Philistines.
Ake sithathe futhi sihlole imiqondo yalawo maPhilisti. Lona impela igama lalendoda uSamsoni ngesinye isikhathi wabangela sonke isizwe ukuba sithuthumele ake nje uphathe uSamsoni ngoba uNkulunkulu wayenaye. Nezizwe zazithuthumela ngenxa yalo impela igama lakhe.
Lendlela efanayo
kwakuvame ukuba yiyo igama likaJesu Kristu, kodwa manje selisetshenziswa njengezwi elisikalekiso amahlaya labo akusabonakali kusenenhlonipho kulo. Kanye leyo gama liphezu kwamagama onke ake ethiwa ezilimini ezisazova, yigama lokuthi ngisho liphakanyiselwa phezulu kakhulu ngaphezu kwamagama wonke asezulwini, wonke amagama phezu komhlaba, nawo wonke umndeni osezulwini nasemhlabeni wethiwa ngalo.
And yet man
futhi nako umuntu lithatha ngamazwi esikalekiso amalunga ebandla alisebenzisa emahlayeni, nabaholi abaningi bezenkolo bayalihlambalaza ngezivumakholo zabo. Yingaleso sizathu sehliswa isithunzi ebusweni bobukhomanisi, boRoma nobuprotestane nezinto evuka emhlabeni namhlanje. Futhi yingaleso sizathu sehliswa isithunzi besifanele sizazi lezi zimpendulo uNkulunkulu unayo encwadini yakhe zalolu usuku, kodwa siye kwenye into sakhohlwa ngalo.
Maningi
yalamaFilisti lapho ema lapho alawo makawe amakhulu akungabazeki omunye wamemezela ukuthi isehlakalo esilandelayo nguSamsoni. Maningi alawo makawe efake ubucebe bawo obuhle nabesifazane abapholishile babuke ngalo kwesibambelelo futhi bakhumbula bebona uSamsoni ema ngendlela ehlukile ngesinye isikhathi ngenkathi umoya wenkosi wawuphezu kwakhe. Eminomhlatshi omnyuzi ezandleni zakhe nenkulunkwane yamaFilisti elele emzundezile futhi ayegijimele emadweleni ndawo ndawo ukuyokhosela. Ngenkathi indoda yacosha umhlathi womnyuzi owawukade olele okwadule, noma kubani uyazi ukuthi ukushaya kukodwa edweleni kumbe noma yini ngalowo mhlathi laliyowuvithiza ube yizicucu, nalezo zikhoko zezivikelo ezinye zazo zasiyi-intshi kuya e-intshini nohhafu ubuqizi bethusi. Lele ndoda yayingesiyo isosha futhi yayingesiyo indoda eqeqeshelwe umkhonto namaFilisti erebhantshi lensimbi. Isevathi yasensimbi esifakwe izintambo zokubopha kwakamanxa kukamanxa njengefastela elingongcwece nensimbi evimbele imikhondo nezinto ekuwashayeni kanjalo nezintoko zezivikelo nanezihlangu nanemikhondo. Futhi akaka le ndoda uSamsoni futhi acabanga izinkakha ezinkulu zempi ziyokwazi ukubamba le ndoda. Futhi wangena lutho esandleni sakhe futhi wathola umdala umhlathi omile womnyuzi futhi uqala ukushaya ngakwesokudla nesokunxele waze washaya walahla phansi amaFilisti ayinkulungwane. Kanti na iBhayibheli lathi umoya wenkosi wawuphezu kwakhe. Nangu emile ehlukile manje, wayeseyidalulile imfihlo yakhe futhi babemkhumbula ngokucacile. Kubahle ukuba kwakukade kunelinye iqembu phezulu lapho elalisakhumbula ngobunye busuku ngenkathi uDelaila wayekade emthekathile emzini wasegazi. Futhi babevale amasango abo amakhulu mhlawumbe elisidejani noma ngaphezulu uphisi amakhulukazi amasango ethuzi kuya mzini ayekade enemigoqo yezinsimbi ezaziye emuva zingena ebantwaleni futhi zifaswe ngamahinjisi anjalo ngezinto ezinje njengalezo ngakokuthi bezingeke saba nelinjala namhlanje futhi bathi abafilisti mabe phezu kwakho Samsoni namaningi amasosha ebeka kezango futhi lingenaki ukukhuluma lapho ayekwazi ukuqabula izintambo futhi ehle futhi ayehlekezeka njengesixhukwane sakokorosha ngesikhathi sasebusuku uma kukhanyiswa ilambu moya wenkosi uphezu kwakhe kwelula isandla wayesedlujula elinge isango likhipha wayesedlujula elinge olikhipha wayeselibeka ihlombe lakhe wayesenyuka iquma wayesehlala phansi ayesakukhumbula lokho iqhawe elinjepho maningi awo ayesakukhumbula lokho okumbona esekunqobela kukhulu kodwa mbukeni manje.
That's a picture of the church. I can read in the Bible. Bese
isithombe sebandla ngingafunde eBhayibhelini ngebandla ngikathi kuqala lisagcwaliswa ngomoya ngcwele izibonakalo sezimpulo nezimanga zaziphelekezele imihlangano yabo.
We can remember a few years ago.
Singakumbula iminyaka elimbalwa edlule iminyaka engamashumi amane noma amashumi amahlanu yadlula ngikathi ibandla lisegcwaliswe ngalawo mandla afanayo kodwa libukeni namhlanje limi liwunduliwe.
Something has stripped her. The same thing that strips Samson.
Kona into eliwundulile. Into efana eyawundula Samson. Konke kwabangelwa ngukulalela isifazane womthatha womngenisa nokwawundula ibandla ngukulalela isimo salowo sifazane ehleliwe. Lowo Jezebel omdala.
The very thing that said bad
he does Samson yayevuselwe kuyehlula yayisihlula yena nebandla lePentecostal kulowo busuku limi kuleyo mizile fanayo.
The very thing she was raised up to defeat denominations.
Yena bad he endavuselwe kuyehlula ubuhlelo seliziqembula lelo qobo labuyela kuye futhi namandla alo waseko kunjalo amandla enkosi yalishiyile. Uzivela sazo ukuthi ngaso sonke isikhathi ngomlando ukuthi ibandla nike laze lahlela uNkulunkulu wayelishiya ngayo leyo nkathi lawa futhi elizange libuye livuke.
And Pentecost was something that come out of the denomination. But what it was?
Pentecost. Yayi yinde yaphuma endleleni. Kodwa ukawuyikho sazithathela ubuholi obenziwe ngumuntu esikhundleni sikaMoya Ongcwele. Futhi lokho impela kwenziwe nguSamson.
Think of it. What a must have went through that man's mind.
Ucabangeni ukuthi yini efanele ukuthi yedlule emqondweni waleyo ndoda eyisabilabo. Ufanele ukuthi yacabanga ngakho konke kunqoba okukhulu uNkulunkulu emnike khona. Izinto ezinkulu uNkulunkulu ayezenzile ngaye futhi yenzele yena.
And how that while he was with God, the power
nokuthi kanjani ukuthi ngenkathi yasenda uNkulunkulu amandla omoya wakhe nenjabulo yokuthula ayenakho esale uNkulunkulu nangoNkulunkulu nabantu bakhe ukuthi uSamson wayehluleke kanjani kuye.
Now the very nation that Samson was raised up to destroy had him bound.
Manje zale impela insizwe uSamson ayavuzelwe ukuzibhubhisa sase zimbophile futhi yena impela into uNkulunkulu ayivuzela iPentecost ukuba liyenze isibabophile yahundula inhlanganyelo yahundula amandla ukuqophisana ukukhathazeka amalunga asivive izinto ezinhle ezinkulu yonke into kodwa bebeyobangcono uma bebeyoba nesigubu seSalvation Army esidala noma isigingci sitadala ezanga koneni lawo ndawo futhi ngingaqoka kuba nakho kanjalo kunoma sibe nezindlu zethu zinkulu zamasonto eziphethwe ngababishopi esizitholayo zibize izigidi zamadola kodwa nango wayemile wayehlulekile manje wayeseyiziboshwa sase impela insizwe uNkulunkulu wayemvusela ukuba sibhubhise.
They had him doing tricks to entertain them. That's all it is today.
Baba menzisa maqhinga ukubabungaza futhi lokho kuphela kuyiko namhlanje umunye umkhutshana mncane ukuzama ukubabungaza.
Let a woman lure him from the promised word of God.
wavumela sifazana myenge ezwini likaNkulunkulu elitshanjisiwe leyo yilefanayo eyenziwa yibandla livumele osifazana uJezibele unile uzifebe omelwe esamulwenza eshumi lesikhombisa wabayenga babuyela ngqwebuhlanzweni abaphuma kubo njengoba kusho ibhayibheli njengengulube ebuyela ekuzibhixeni kwayo nenja ebuhlanzweni bayo.
As long as that hog remains
a hog, he will go back to the wild. Yonke into ukufundisa ivangeli kwetshe kukhulu sizofanele silahlekelwe yilungelo lalokho ukuba sibe yinhlangano esizathu zonke izinhlangano engekho kulomkhandlu wamabandla nginephepha ngakho ukuthi ngisho noma ngabe ibandla lakho lingekho kulomkhandlu wamabandla ngesikhathi sekathazo bangasebenzisa ibandla lakho kubekela izinhlamvu zezipambu kumbe noma yini abafuna kuyenza futhi uma noma yimuphi umuntu ebanjwa enomkhuleko kanoma ubani ngaphandle kokuzingenisa phansi kwalo mkhandlu wamabandla angadutshulwa njengokweyisa inhlangano yamazwe kunjalo nginamaphepha angakho avele eWashington. Wena bazaniphoqela kuyo yingakho bengimelele nale nqubo yenhlangano yilokho ngadingeka ngizithulele ngayo iwuphawu lwesilo kodwa sekulethi ngokwenele manje ukuthi uzungaze wazi ukuthi iqiniso niyabo yilo yilokho impela manje yenzeni na ilethe ibandla yaliphunta mandla alo akukho lutho kuphela igama kukuveza isithombe impela sabuleni sesithathu unyaka webandla waseLaodikeya uKristu olahliweyo futhi engaphandle impela ngani na lenze impela nje njengoba kwenza unina labuyela kwelobuhlelo iPentecoste izalwa ngaphandle kwelobuhlelo lizalwa ngaphandle kwalobo futhi bathi nje bakajola izigejane zabantwana bengena bevela esikoleni sithize futhi badingeka babe namakholiji nezinto esikundleni samakamelo aphezulu futhi manje maninga amabandla amakhulu indoda izodingeka iphase ukuhlola kwesazisa sezifo zenqondo ngaphambi kokuba ivunyelwe ukuba ibe yisithunywa senkolo saphesheya kwezilwandle. Ibandla lokuqala lalingadingeki ukuba lihlole ukuhlola kwesazisa sezifo zenqondo kodwa babedingeka bedlule ekuhlolweni kwegazi likaJesu Kristu okwenza umehluko.
Samson
unikela ngemfihlo yakhe kuDelila ekugcineni wamthatha wayesembambatha wayesemtshela ukuthi wayeyindoda enhle kanjani ukuthi wayemthanda kanjani waze wathola lapho imfihlo yayikhona waseke emphungule imfihlo yakhe futhi ilandlela impela umama Jezebele omdala yenze ngayo ibandla lamaprotestani likundiwe futhi manje axegisa ezifundisweni ezincane zimbalwa abathi banazo ukuze babe nobunye phezu kwezwe. Lendawo yokuqala ibandla lathola khona amagoda alo esephukuliwe kwakuseNaysia futhi lizowaphungula futhi selokhu libe lapha leyo yimfihlo yalo yizwe. Umanihlala kimi nezwi lami likini. Ningacela ningikuthandayo niyokwenzelwa khona niyabo yilapho elahla khona imfihlo yawo. Manje abukene ehluliwe njengoba wayenjalo nje uSamsoni abefundisi esikhundleni sokuzalwa njengoba uDavid Du Plessis asho ngesinye isikhathi uNkulunkulu kanabo abazukulu bePentecost. Kodwa ile ndlela osho ngayo umama wami wayengowePentecost wayenezehlakalo wenza lokhu ubaba wami wenza ukuthi nokuthi lokho kuhlangene ngalutho nawe uzofanele ube nento efanayo. Manje sinemakholiji akabuzela abafundisi bethu futhi zakha makhulu kakhulu kwazo zonke isikhathi futhi sinezijudeni zokwazi ngezifo zengqondo. Lokho kulungile uma ufuna ukufundisa ulwazi ngezifo zengqondo, kodwa anginandaba nolwazi lwezifo zengqondo, ngifuna nje ukwazi uJesu Kristu. Ilokho kuphele kuphele ngifuna ukukwazi nguye. Manje sithola ukuthi sinakho impela kuzofanele kufeze isiprofetho sikaTimoteo wesibili izithathu lapho beyoba sivivi. Niyazi abanamawala abakhukhumela abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu nabangenakuthuliswa abangenabumnene nabanolaka nabangathanda okuhle. Kwenzeni ngithi na kwenzeni cishe impela abesifazane bakithi bePentecostal baba ngokubukisa kweHollywood kunjalo.
It used to be wrong to go to the
movies. Wakufame ukuba yiphutha kuye ezithombeni, ibioscope. Kodwa manje niyazi uDeveli wabashaya nje kulokho wakufaka ngqo endlini. Niyabo kunjalo. Kwakufame ukuba yiphutha ukukwenza. Kwakufame ukuba yiphutha kodidewethu ukugunda izinwele zabo noma ukugqoka izingubo ezimfishane. Kodwa manje akusasilo. Hayi ngendlela amaPentecostal ucabanga enhlanganweni yabo. Kodwa kusalokhu kuyiphutha ngezwi likaNkulunkulu. Kodwa niyabo banamandla abo asephunguliwe. Niyabo futhi manje ke bathi awu ibandla lethu likholwa ukuthi nginendaba ukuthi ibandla lakho likholwane kuyilokho kwashiwo nguNkulunkulu. Yingaleso sizathu ema namhlanje engenampendulo. Yileyo ndlela impela uSamsoni amangayo. uSamsoni wayeyinto efanayo. Kufanele ukuthi wacabanga ngeziphosiso zakhe lapho emi lapho. Angikholwa ukuthi indoda yayingama lapho futhi icabange ngokusile, kodwa yayingakucabanga yazi nansi isilapho manje ibanje yiyi isikhubekiso isimo sinjepho indoda enkulukazi imi lapho. Yonke indoda yake yaba kuyo ngalokho engikubize ngemisipha yonke yayilapho. Yayisa lokhu inayo imisipha yayo. Yayisa lokhu inayo imisipha yayo emikhulu. Izinkonyane zayo eyayinazo yayinezipakele zinkulukazi. Yayisa lokhu mhlawumbe inkulu nje njengoba yayilokhu injalo. Ngokukhuluma ngokusobala, ibandla lamaPentecostal likhulu kakhulu kaninginingi kunoma lake labanjalo. Kodwa wayekuphi uNkulunkulu na? Yilokho-ke.
Yes.
Yeah, but apa emilapo ekumbule iziphosiso zakhe wakumbula ukuthi wabangelwa yini kuqala okwakubangela kuqala wakungasiwa ngempela amehlo akhe emvelo akhishwayo, kodwa wakungukubona kwakhe kokomoya kwakhishwayo ukuthi wavumela uDelila wameshelela kukho. Futhi lokho kuvimbele ibandla namhlanje ngokuthi ukubona kokomoya kwezwi likaNkulunkulu kushintshaniswe nesixheka sezivumo kholo. Yilelozo udevela nalo into yokuqala kayenza ngokukhipha amehla akho akutshele isike njalo sabagibiki abangcwele kutshele yilokhu lokho noma okunye noma omunye emnyakazo kadevele noma ngokufunda ingqondo noma yinto enje ibe njalo. Uma ingadla bhoboza amehla akho awakhiphe useba umnyameni. Kuqabelani izicela zokuqala sikaSamson emkhulekeni wakhe Nkosi ukuba ngiphindisele ngamehlo ami omabili wayazi ukuthi yilapho inkathazo yakhe ke vela khona.
Notice his locks to grow down.
Qabelana amagoda akhe ayasekhulile, kodwa wayephuphuthekile, wayedingeka phathezelo zonke izinsuku zokuphila kwakhe, wayephuphuthekile. Sikathi sibe nezemishini ezinkulu njengoba sasilokhu sinazo namaningi impela malunga kodwa kusiza ngani uma kubuthekile kuye impela into eqhubekayo phambi kwakho futhi ungena kuyibana na okwenzeka khona lapho usuku losuku kanye nabantu umoya ongcwele uzembule uwona uqobo nabantu abakubona lokho ngokububutheka ukubutheka kokomoya mama futhi babukela uJesu yenza izimangaliso kanjalo njalo futhi ezimemezela yena uqobo ukuthi kumesiya futhi babengakuboni wathi banamehla kodwa baboni babephuphuthekile nosamsoni wayephuphuthekile kodwa naku usamsoni akuqondayo ibandla elingakaze lifike kukho kwamanje wayazi ukuthi kwakunokwenzeka abuyele emuva futhi ukuba ibandla kuphela belingazi lokho kuphela ukuba nokwenzeka kodwa abantu banamuhla babonakali bewubamba umbono okwamanje babonakali bekubamba ukuthi kunokwenzeka akuveli ngamemeza kaningane ushaya izandla zakho kaningane noma usine kaningane lokho akusikho qabo kungukubuyela ezwini kunokwenzeka ukubuyela emuva nokuthola izwi phakathi futhi nale dlula lapho Qabelani badlala abaqini ho impela bashaye ihlombe yebo mnumzane kodwa yebo lokho konke yimikhumbi ingena hange ngibabonile bayedeni beshaye ihlombe benze kusina bakhulume ngezilimi futhi benze zonke lezo zinto futhi bakuhumushe kodwa babeka bahedeni baseAfrika Impela ngibabonile bebeka iphetsela phansi naleyo nyanga mthakathi yama lapho yase yenza lelo phetsela ukuba lisukume lase ligijima lehla lenyuka endaweni phezulu lapho bese libuya lase lidlala njengokuthi ngushefa lokukunda izinwele izincezo ezimbili lase lidweba ulimi olungaziwa lase lilubhala nomunye wazo wama lapho elihumusha
Oh my You can't rely on that. Many of them speak in tongues and
Wohe ungeke uthembele kuloko abaningi babo bakhuluma ngezilimi futhi baphika yona impela imigomo kaJesu Kristu. Ngike ngathatha iphepheli lami ngalenekela indoda ngqo yona imi lapho ikhuluma ngezilimi futhi ngithi mfowethu yilokhu impela angifuni ngisho nokulibona uthi uNkulunkulu ngiyazi ukuthi uJesu wathini anginendaba nakho konke kwalo haleluya uthi uNkulunkulu kanjalo ngani indoda efulathele iqiniso futhi empeleni yembathe idili elinomsindo kanjalo ukuba ivimbele ukubona iqiniso lokho ngokuzenzisa nezimpakamo zakho ngenxa nje yokuthi yayizodingeka yeke ikhathi layo lenhlanganyelo uma yemukele lokho okwakuliqiniso lokho kubi kwedlula Samson qaphelani kodwa abalibambanga bahlala baqine manje oh impela sinemibuthano emikhulu imihlangano zikubiza kanjalo izivuselelo ezibe ngezezwe kanjalo njalo zonke zigcwele kuxebezelayo impela izinto ezinkulukazi nesikhangiso esikhulu indoda yayinomlezo wehora nosibanibani nosibanibani sinakho konke kwalokho kodwa uphi uNkulunkulu na lokho yileyo nto esiyibhekile uphi uNkulunkulu na omkhulukazi uphizi wokubugisa kwezifundiswa ezinkulu umuntu umumbe onemfundo eyenele ongeke osebenzisa igama uhafu wabantu obungeke uqonde ukuthi ubethini kodwa noko unesiqu sokuhlonishwa nesiqu ukuthi angenza incwadi yenkonzo futhi ahlanganise amagama ndawonye futhi ahambe ngokuphelele kakhulu aqonde futhi athi amen kunjalo impela futhi ajike njengendoda yezempi asuke emsamo kodwa uphi uNkulunkulu na Samsoni wayeme kuleyo ndawo kuyasingesikhathi qobo lwakhe futhi wayewazi amandla kaNkulunkulu kodwa manje wayesephuciwe lezo zinhlanhla wayesalokhu emkhulu nje njengoba wayelokhu enjalo kodwa uNkulunkulu wayengekho lapho
We got a lot of that today.
Sinqaba lokho namhlanje kubi kakhulu ukuthi sinakho kodwa sinakho manje siyaqaphela kodwa akubuyisa umoya kaNkulunkulu
Now the thing of it is the people
manje into yakho ukuthi abantu abavuma ukukhokha inani ukuba babuyele kulokho ngikhona ukuthi uNkulunkulu uhlala efana nje njengoba wayelokhu enjalo Kodwa into yakho ingukuthi abantu usongeleke kakhulu ezweni neze kubo sebeze nje banenkolo eyenele nje ukubenza babe ngabokuhawukelwa ungeke kwanele kuba ngempela baqaqeke baye kuNkulunkulu bese unikela yonke inhliziyo yakho kuye kodwa okwenele ya ngiye esontweni impela ngiyakujabulela kucula kumnandi nokushaya ihlombe ya ngiyakuthanda lokho
niyabona
Kodwa uma sekwehlela ngqo ekukwenzeni othi uyakukhola futhi uvuma ukuvuma iphutha abakwenze nje akukho lapho abanabo lokho ngokuhlabeka kwangempela lokho esikudingayo kade sakushiya lokho kudala futhi sakushintshanisa umkhuleko no nokuvuma nokuhlabelela sikushintshanise namadlingozi ukuqaqazela noma ukudlukuzela noma ukuxhuma phansi phezulu ileso sizathu kungeke kubambelela uqine ngoba akukho lutho lapho lokukubamba uze ufike phezu kwezisekelo zezi likaNkulunkulu zosizi lokumesaba uNkulunkulu usulungele ukuphenduka futhi ulungise noma yini futhi wenze kufanele usulungele ukuphila ngokufanele nginendaba ukuthi abantu bathini kumbe noma yini enye uphilela okungokwakho okukaJesu Kristu nalokho akusho bese ke uthathe ibandla linjalo libuya kunokwenzeka ukuba libuye kodwa abavumi ukukwenza uSamsoni wakhuleka kahle kasi bangifanele amaFilisti hohe niyabona ukuthi kuzombiza yini na uma ke uNkulunkulu ephendula umkhuleko wakhe bangife wo ngiyakuthanda lokho ngabe kwakungupatrick henry owathi nginike inkululeko noma nginike ukufa na kunjalo kulungile lokho ngokuthi inkululeko noma ukufa kubuyela kuNkulunkulu noma ukufa sizokwenza njani na senza mkhutshana muni na sizama ukudlalani ubuKristu na uma bengcwele usengumoya ngcwele owehla Pentecoste usenza izinto ezifanayo wazenza ngaleyo nkathi amandla afanayo umoya ofanayo uyosebenza ngendlela efanayo asiwudingi umkhandlu wamabandla sidinga ibhayibheli libuyele eminyakazweni kunjalo impela
Samson prayed right.
Manje sithela ukuthi Samson wakhuleka kahle. Ngoz, mangive naso isitha. Ave sithene sasimthole ngaleyo ndlela.
If there's anything that people are praying for, God, God, yini abantu
abebefanele bayikhulekele kulokubusuku futhi sibone into eyenze lokhu ngokudede bebelini baya sivumane khona manje ke yiva nento kuphuma kuyo yiva kuyo Samsoni wavuma ukukhokha inani kubathole amanda kaNkulunkulu abuye futhi kunenani elifanele likhokhelwe wona kodwa namhlanje abantu ababonekali bekwenza Oh, sizimvuselele impela. Yebo, sinemvuselele yehlelo. Kungeniswa amaningi amalunga nezinto ezinjalo. Kodwa abukani izimilo. Sibola njalo njalo. Bukani ukuthi baqala kude kude kanjalo kuNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Bekhala ezweni. Futhi manje uma bengena futhi bangene emkadlini wabandla ngani? Bemukele umbulalo omkhulu kwedlula bonke izwi lebandla elinayo. Izwi uNkulunkulu abashiyela ona bakwedlula konke kwalelo ungeke ufundise lelo bhayibheli ufanele ufundise sivumo khona sabo nakho-ke
Samson
wayazi into eyodwa futhi angazi noma ngabe ibandla liyaqonda yini namhlanje wayazi ukuthi isimo sakhe sokuhlubuka sasingenakubhekana nenselelo yehora futhi ngiyazi namhlanje ukuthi isimo sokuhlubuka kwebandla singeke sabhekana nenselelo yaleli hora futhi kuzoba kubi kakhulu
The Bible said, as Jambres and Jambres withstood
Moses. Bapeli lati, njengo Jane, lo Jambres, bamelana no Moses, bayoba njalo nabo, abantu wabonakele ingqondo, abahluleka enkolweni, bangaqishe impela bazifanise nakho nse. Moses wayehla nomyalo wakhe ovela kuNkulunkulu, nenduku esandleni sakhe, noNkulunkulu wathi, wenze lesi sibonakaliso phambi kwabo, futhi uma bengayikufunalela lokho, khona ke wenze lesi sibonakaliso phambi kwabo. yabo futhi uma bengayikulalela lokho khona ke ngiyakuba nawe ngiyokunakekela okusele kwakho awumoze wethe lesibonakaliso sakhe sokuqala futhi wathi nje akasenze isibonakaliso sakhe sokuqala wabakhona abazifanisayo ndawo zonke benza into efanayo Kodwa boza akazange aqophisane ngakho wabathula ngokuba wayazi ukuthi kuwa kungunkulunkulu wamthuma sizoba nakho lokho kuphinda futhi ngezinsuku zokugcina khumbulani niyabo isimo sethu sokuhlubuka manje asizukubhekana nenselelo yehora nokho lokho uhlaka olukhulu lulapha kunamaningi amapentekostali ezweni namhlanje kunoma ake haba khona esazi ngawo amaningi amakholo amapentekostali kunjalo uyazi i-The Sunday Visitor iphepha lamakatolika iphepha langesonto elithiwa i-The Sunday Visitor ngikholwa ukuthi cishe eminyakeni emibili edlule yenza oluhlobo lwesitatimende olunje ngalesi wathi ibandla likhula ngokusheshwa kwedlula onke ezweni amapentekostali wathi ngonyaka odlule ibandla elikatolika lapha laphansi abaphendukile abayisigidi baya ebukatolikeni kodwa wathi lobo yibo bonke ubukatolika kodwa wathi ibandla lamapentekostali lodwa kulo uqobo lapha laphansi isigidi esisodwa izinkulungwane ezingamakhulu amahlanu
But we don't have the power.
Kodwa sinawo amandla esazinawo sisayidlanzana. Konke kuba izigaxa sikhulu kuka Samson kwama lapho kodwa ayekubi amandla enkosi na. Yebo inqubo yobuhlelo ayili qinisekizi izwi lenkosi kunjalo. Manje qabelani ngakikhuluma nophristi owakhe ngaphandle kwendlela engumhubhe ukusuka kimi ibandla i-Sacred Heart cishe sekuphele inyanga selokhu kuvela lolu daba umshumayeli oyiluthela waye nomphristi webandla likatolika ibandla i-Sacred Heart enhla ukuyomshumayelela epulpiti lakhe futhi umphristi oyikatolika waye nomfundisi wamaluthela ezansi ukuba yomshole imiza ukushintshanisana ngepulpiti iqephu ezikhulu ephepheni ya impela ohe uma noma ubani ubengakubona lokho futhi kunga uma ningena kukuqonda lapho aw impela nini liphuphutheke ngokombhalo niyabo
yes Yebo
ngakhuluma nalo mpriest wayesethi kimi wathi ngifuna ukukhuluma nawe mnumzane Branham ngathi kulungile wayesethi wayiphaphathiza le ntombazane kaFraser egama lingumary Elizabeth Fraser na ngathi yebo mnumzane ngakwenza wathi umbishobi ufuna isitatimende sakho esisayiniwe ngakho ngathi ngiyaqonda ukuthi yaphenduka yaba yikatolika wayesethi yebo wathi ibuyele ebandleni likanina ngase ngithi yebo mnumzane ngathi unina wayengitshela ngakho wathi yebo unina angakuthandanga kahle hle ngathi ya unina wangitshela angaqoka kuhamba nayo ayethuneni ngase ngithi ngokukhuluma kokusobala yilokho ayekwenza futhi ngakho washo wathi ngivuna usayine lesi sitatimende wathi wayipapathiza na wayipapathiza kanjani na ngathi ngopapathizo wamakristu Wayesethi ngikonde ukuthi kanjani mnumzane na wayifafaza wayithela noma wayiculiza na ngathi ubabathizo amaKristu ungukucwilisa ehe wathi kulungile wathi manje wena wayiqinisa ke egameni likaYise indodana nomoya ongcwele na ngathi yebo mnumzane lowo nguJesu Kristu leyo igama likaYise indodana nomoya ongcwele yilo ndlela engayibabathiza ngayo wayesethi wayibabathiza egameni likaYise indodana nomoya ongcwele na ngathi yebo mnumzane angizange ngiwabize lawo mazwi manje ngayibabathiza egameni likaYise indodana nomoya ongcwele elinguJesu Kristu wathi yebo mnumzane ngiyabona wayese ku ngaphansi kanjalo wathi uyazi yilo ndlela ibandla likatolika lasekuqaleni lalipapathiza ngayo ngathi oh kunjalo na wayesethi ya yilo ndlela ngathi kwenzekani na babegijima kahle wayesethi aw wathi yabo wathi uyalikhole ibhayibheli uNkulunkulu usebandleni lakhe ngathi uNkulunkulu usezwini lakhe mnumzane izwi lakhe ngathi uthe uPetru wayengupapa ukuqala wathi wayenguye awu ngathi manje ke uma ibandla lekatolika lizosho konke okwamamisa alo ke ngesilathini kanjalo njalo lapho elingeke lashintsha khona manje ke wathini upapa wokuqala ezenzweni zesibili amashimo amathathu nesishiyagalombili lapho khona athi ndukani libhaphathizwe yilona lowo egameni likajesu kristu kukho ukuthethelela kwezono wathi uma uzo ngathi kulokhu ukuvuma kanjalo njalo ngasho wathi awu ujesu akabatshelanga yini abafundi bakhe nibathethelela izono zabo bathethelelwe nibabamba ngezono zabo babanjiwe ngathi wabatshela pho yini engalungile kulokho na ibhayibheli lakho uqobo likutshela lokho ngathi manje ke uma uzothethelela izono ngendlela abazithethelelwa ngayo ngizohamba nawe isizathu uphethe wabuza lo owaye nezithuthulelo sifanele senzeni ukuze sisindiswe na wathi phendukani yilona lawo futhi libhaphathize egameni likajesu kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu manje wenze kanjalo futhi ngizohamba nawe amen lelo yizwi leyo yindlela kankulunkulu yokukwenza Baba buthakathaka kukho Lokho yi wathi aw aw ngizele khona neze kuphikisana nawe ngathi ubani ophikisana nawe na niyabo ngathi ngizange ngiphikisani ungibuze umbuzo nje ngase ngiuphendula ngakho konke bengazi ukuthi kanjani ngathi ngizokubuza wodwa ngathi uthe ukuthi uNkulunkulu wayekanye nebandla futhi manje ngizokunika ukusizakala kokukutshela amaKristu kuqala uma ufuna ukubiza ngekatolika kulungile uPetro Jacobo uJohane uMarko Luka la wonke wona yebo ngathi manje ke ekulandeleni ukuhleleka kweBhayibheli laba abapostoli abalishilobayo manje ngone ukuthi namhlanje ukuthi izifunda bishopi zenu manje sesisikhulu kakhulu kangako kunoma sasinjalo kaleyo nkathi nazi okunye ukuhlakanipha kuningi na futhi niyazi ukuthi inakekelwa kanjani yebo mnumzane kunjalo impela ngathi pho kungani kwakunjalo ukuthi ke kathi elandela imiyalo kaJesu Kristu avusa abafileyo akiba udeveli enze zonke izinhlobo zezibonakaliso nezimanga futhi anikwenzi namuhla manje yini engalungile na uma ibandla lalingcono unyaka likaLuther noma unyaka kaWest kumbe noma yimuphi omunye unyaka kunoma kwakunjalo emuva lapho abayenzanga imisebenzi yabo ngaleyo nkathi nani yabo yabo impela buyelani ezwini Samson wama lapho ephucwe amandla akhe kodwa niyazi bakukhona into ethile Ngifuna ukusheshisa amaFilisti awaqaphelanga uSamsoni esemi lapho ecabangisisa konke lokhu ngifisa sengathi bengingathatha izwe lamaPentecostali bese ngiwesekela ekhoneni ndawondawo ngiwadedela acabange kanjalo sikashana nje acabange lezi zinto ezisile sikubi manje nesigaxa sikhulukazi senhlangano na zonke zimelene zodwa ekamunye imelene nekambili ekambili imelene nekamthathu kanjalo njalo zonke nje yileyo ndlela kuyiyo. Lokho kufanele kube ngaleyo ndlela, akufanele kube ngaleyo ndlela, sifanele sibuye, futhi sihlangane bese sikuxazulula bese kwezisekelo zika isho kanje inkosi.
What's the matter with the prophets in the church? The word of the Lord is supposed to come to the prophets.
Yini ndaba ngabaprofethi ebandleni na? Yizwi lenkosi lifanele lize kubaprofethi. Futhi uma umprofethi azisho ukuthi ungumprofethi, futhi ezophika leli qiniso eBhayibhelini ngokwezwi, akasuye umprofethi. Manje sifanele ukuba nalezi ziphiwo ukuba zisibeke ngokuhlelekile zisigcine sihlelekile kodwa lapho ngandlela thize noma yenge sithethile kukho konke futhi bama besekeleke ekhoneni lakho kwakuma Samson emekhoneni ecabanga ngakho konke lokho kwakugade kukhona lamafilisti emiphezulu lapho izingalo zawo zigaxe laba besifazane bebuka phansi bebhodla futhi betyakiwe futhi bekhuphe ukunqoba Bezwe kunceke kaJehova. Oh hey, lokho akuthumeli yini nje into ethize ngawe. Ukucabanga ngalokho, ukunqoba bezwe kwecebo likaJehova. Yebo, yemi labo noNkulunkulu enhlanzi, uDagoni wenguNkulunkulu enhlanzi. Futhi yayeshisa umhlatshelo, izimpilo zabantu zazithathwa. Umntwana omncane wayefela ukuba ngumhlatshelo, ampoboze ngekemba inhliziyo yakhe, abe ngumhlatshelo. Futhi yaye lapho enginalokhupho omkhulu bezwe kokunqoba bezwe kuka Jehova. Nebantu kulungusuku njenga sikejana sabafilisti lenamela phezu komqondo ukuthi umkhandlu wamabandla emakosikashane uzovalela ngaphandle wonke amabandla angekho kuwo. Samson, ungaziphunguli neze izinwele zakho. Hlala ngona lelozi, ngekhathala ukuthi kwenzekani. Hlala lapho ngona lelozi, ungatholi ukuxoveka kulokho. Samson, uqala ukucabanga. Angazi noma ngabe kukhona yini kunokwenzeka. Manje wathi ngiyazi izinwele zami sezikhulile, kodwa ngimpubuthe. Ungaba nokwenzeka kwenye imvuselelo kunokwenzeka. Wathi kumfana omncane, beka izandla zami phezu kwensika. Ngabe lezi yizinsika yonke indlu eboshelwe kuzo na? Yebo. Futhi uthi onke amakhosi nabantu abadumileyo baphezulu esiqongweni na? Yebo. Ngikatshele, kudingeka kuba wenze, wangenza, ngenze imigilingwane eminingi kakhulu nezinto. Ngazibeka nje izandla zami phezu kwensika na? Wayesebeka izandla zakhe phezu kwensika. Wayesema phakathi kwazo, mhlawumbe ngale ndlela. Wayesema lapho nezandla zakhe zincike ezinsikeni. Mafilisti ekhuba, futhi enesikhathi esikhulu kangaka, akhohlwa ukumbhekisisa. Oh, hey, kodwa uqala ukucabanga. UNkulunkulu sengunkulunkulu. Ngiyazi unguye. Ngimvivinyile. Ngimfake ekuhloleni. Ngiyazi usalokhu ehleze kuNkulunkulu. Yimi nginephutha. Yimi owonayo. Waziqaphelanga izinyembezi zehla ziphuma kulezo zingoxe ezingasaboni ziqathaka zisuka esilevini sakhe. Abaziqaphelanga izindebe zakhe ezinyakaza. Nkosi, ngenze iphutha, mangife namaFilisti. Wayefuna izwi likaNkulunkulu libonakaliswe phambi kwalowo Jezebele, ngaphezu kokuba wayefuna impilo yakhe uqobo. Oh, ukuba leso sifiso besingafika ebandleni futhi, ya. Wayengakhulekeli lona uhlelo olusha, ihlelo elisha, kodwa ukuba izwi likaNkulunkulu liphinde laziwe, isithembiso ake haba naso, siphinde sibuyele kuye futhi. Wayekuqaphela kwakungenzeka uma umkhuleko wakhe wawuphendulwa, kodwa wayelungele futhi esezimisela ngempela, oh, ukuba ibandla kuphela belingathola ukuba libe njalo. Kodwa-ke wamemeza kakhulu, kancane wayekhuleka, kungenzeka Nkosi, kungenzeka ngimi la. Lapha lokho uhlakalwamo olukhulu lusalokhu lundawonge. Ngilapha izinwele zami sezikhulile, kodwa bengingebone ukuthi bengingabe ngisaphinde ngibabhaxabule kanjani, ngoba mehlo ama lisaboni. Bengingasaboni lapho bengiya khona, kodwa kungenzeka ukuthi ubungakwenza kwenzeke futhi Nkosi, ukukhombisa amandla akho. Wamemeza kakhulu, kanye futhi Nkosi, kanye nje futhi. Oh, ukuba ibandla kuphela belingamemeza lokho. Kanye futhi Nkosi, asibona amandla akho, kanye futhi. Futhi lapha kala, futhi wacela uNkulunkulu, sengiyazibona lezo zingonyane ziqala ukukhukhumala. Yonke imithambo emzimbeni wakhe iqala ukusonteka. Umoya ongcwele wawufika phezu kwakhe ngaleyo nkathi. Elulela izandla zakhe phambili futhi, namandla moyo ngcwele phezu kwakhe yafumbeka phansi indlu. IBhayibheli lathi wabulala amaningi ngalolo suku kunoma enza kuzo zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Wagcwalisa kujunya uNkulunkulu amnika khona ngaleyo nkathi, kanye futhi. Bekuhlala njalo kungaloo ndlela. Uma kufika amandla kaNkulunkulu, izinhlaka ezinkulu zezimfundiso eziqamile ziyawa. Ukunqoba kukaSamsoni okudlula konke phezu kwesitha sakhe kwaba sesikhathini sakhe sokuphela.
Now let me say this just in closing.
Manje bangisho lokho ekuvaleni nje. Pentecost, singame entsikeni yalezi zinhlangano ezinkulu. Singame entsikeni yeHollywood nazo zonke lezi ezinye izinto ezisehlukanisa notshani lukaNkulunkulu olukuKristu. Futhi singama lapho, futhi siphenduke, futhi sikhale kakhulu futhi Nkosi, kanye futhi senze iPentecost, kanye futhi Nkosi, kanye futhi senze iPentecost, kanye futhi kombisa amandla akho kithi Nkosi, kanye futhi nje. Lelani, ubizane sithe senu singakani kubhizi. Siza kwenza, buyise lani mihlangane efeshini endala nento. Futhi ho, mshiyeni kanjalo uDelaila, nishiyeni kanjalo izwe. Leyo nto, eleshelela ukunisusa ningene ezintweni ezincane eningafanele. Ezintweni ezincane kuqubuke, ezikhathazwe ebandleni. Futhi alikukumele ukuqondiswa ngoba nikudingi. Ningaqathakela kwelinye ibandla nezinto ezinjalo ezinsukwini zasekuqaleni ngikathi indoda ingabambisa nanga nezili kaNkulunkulu bayithwala bayikhipha izifile. Sibuyisele Pentecost, hayi ukubukiza kweHollywood, kodwa ukuphendukela kuNkulunkulu ngenhliziyo yonke, yilokho esikudingayo, kanye futhi, oh Nkosi, kanye futhi. Kuba bengingabona lokho kwenzeka, kuba amehlo ami amadala asebuthakathaka, abengabuka futhi bese bona lelo bandla likhohlwa yimihluko yalo, ukuba bengingabona leyo nqubo ehlele ibhidlika, futhi liphose ngqo ethangeni lomkhandlu, futhi lithi azifuni lutho oluhlangene nawo, asizukulahlekelwa amalungelo obuzibulo bethu. Kuba bengingabona umthethe munye nokamunye nawo wonke ehlangana ndawonye futhi ethi bazalana Sibuyele lapho esamshiya khona. Sibuyele lapho esekala khona ukuqophisana sodwa. Sibuyele ngqophezi kwendaba yombabathizo amanzi. Futhi sibuye ngqophezi sithatha indlela yeBhayibheli ngawo. Bese ke sikhala. Kanye futhi Nkosi, kanye futhi. Bese sitshela konke lokhu ukubukisa. Inqaba yalaba bafo phezulu yobusama futhi abazi lutho kaNkulunkulu. Unoma nobhathi azi ngezicathulo zasekhweni. Nalaba besifazane nezingubo ezimpintsha kakhulu isikhuba sabo size ziphumela ngaphandle behamba behla benyuka nomsamo beshaya ihlombe futhi behamba begxuma kanjalo njengesigejalo sombukiso noma enye into ethize.
God bring us back to the Holy Ghost and power in the manifestation of the word.
Kunkulunkulu sibuyisele kumoya ngcwele namandla nesibonakaliso sezwi. Kanye futhi Nkosi, kanye futhi. Niyakukholwa na?
Lord God, once
more. Nkulu, kanye futhi. Kanye futhi mangibona ukukhala buka Jesu Kristu buhamba budabule ebandleni. Mangibona amandla akhe nezithembiso zakhe sibonakaliswa phambi kwethu. Kanye futhi Nkosi, kanye futhi. Nkulu, siyakukele sisize. Uyabona ukuthi lezi ezinye izinto kuzithelela yini na? Kubulela yona impela, kuxotsha imvelo kaKristu, iphume enhlanganweni yebandla, iphume ebandleni, iphume. Umayidede kubantu sifanele siphicelwe kakhulu ndawonye ukuze kungabiko lutho olusehlukanisa nalelizwi lothando lwethu komunye nomunye.
Jesus Christ is here.
Jesu Kristu lapha, ungubaba wethu, ungumama wethu, ungumphilisi wami, uyinkosi yami, ungunkulunkulu wami, ungukuphila kwami, ungukujabula kwami, ungukuthula kwami, konke kukhona, uyikho kwami, uyikho konke kukho konke kwami, ulapha manje. Ufuna ukubuyisela ibandla kuleyo ndawo? Angazi noma besingamemeza yini, kanye futhi Nkosi. Futhi sidedele izinyembezi zokuphenduka ziqathake zivele ezingoxeni zethu ezingaboni na. Nikhulumi ngqo kuleli bandla, lokhu kuyethe yisha, niyabo, lapha, lokhu kuyohamba kujikeleza umhlaba, makuthi abakithi, makuthi abantu bakithi, babuyele kulokho futhi, makubuyele endaweni lapho esingabuyisa khona umhlangano njengoba sasivame ukuba nawo. Njengisho, kuthathe iminyaka ishumi noma ishumi nanhlanu emuva, bukani ukuthi kuncipha kanjani kusukela ngaleyo nkathi, bukani ukuthi kwehlele kanjani phansi, 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 sekube njalo sekucishe kube ihlaza impela umfo uzizwa ephaxekile cishe impela ukukhuluma ngokuphilisa ngokukaNkulunkulu kube neliningi kangaka ihlaza lilethwe phezu kwakho ukukhuluma ngomoya ongcwele kube kulethwe eliningi kangaka ihlaza phezu kwawo kunjalo. Akusilo iphutha likaNkulunkulu. USamson oshiye imigomo yazi likaNkulunkulu. Futhi ubambise ngenye into ethize. Futhi wavumela inhlangano imkunde kwehle. Imeshelela kukho. Ngithi kuwe mfowethu Tate, uma ngingasaphindi neze ngilibone nganeno kwenkantolo kaNkulunkulu yokwahlulelwa uJesu Kristu nguyena ezoba namuhla laphakade. Izwi lakhe kimi lingukuphila.
You believe that?
Ulapha manje, ngiyakukholwa lokona, ngiyazi ulapha, ngenikuphela nizofanele niyenze, ukwazi ukuthi ulapha, ngokuba udede wena endleleni, uyabo, inqobo nje uma usendleleni khona ke uNkulunkulu angekwenzela lutho. umacabange imicabango yakho kodwa-ke imicabango kankulunkulu ayinathuba kodwa uma uzoyeka ukucabanga imicabango yakho futhi icabange imicabango yakhe imicabango yami ayisiye imicabango yenu washo uma kukhona okutusekayo uma kukhona okuhle zindlani ngalezi zinto hhayi okuzoshiwo ngelinye ibandla ngakho kodwa okwashiwo ngunkulunkulu ngakho njengaleli nenekazi elincane lilelela lapha ngigqagazela kulolu hlaka lombhede lowo wesifazane uzolala kanjalo yonke impilo yakhe ngaphandle uma engajala kukhola kwakhe kwakhe kubekwe kwaqoke ngqoka ujesu kristu futhi akunendaba ukuthi kufikani noma kuhambani kwembulwa kuye khona-ke akukho lutho luzomisa ukuphilisa kunjalo kodwa uma uthola okwakho kuye ngokuthi ucabange kani uma nje uzokholwa futhi ube nokukholwa unkulunkulu angakwenzela noma yini nento enkulu kunazo zonke angakwenzela yona kulobo busuku ngokushiwo umphefumulo wakho ubuyela ngqo ebukhoneni bobuyena ubuyela ngqo lapho kulapho wonke umuntu phakathi lapha cabangani nje ukuba-ke umoya ongcwele ubunawo wonke umuntu phakathi lapha ngokupheleleyo esekulawuleni kwakhe na cabangani ngokuthi bekungenzekani kulobo busuku cabangani ukuthi bekungenzekani report ngalesi sikhathi kusase busuku bebeyoba nezihloko zezindaba ndawo zonke isikhetshane sabantu sihlangile bebephilisa abantu futhi bevusa abafileyo benza zonke izinhlobo zezinto ezansi shireport eLouisiana e-United States USA bebengaba nakho kwithelevishini ngokuthi bebenzani ukuba umoya ongcwele ubungathathi kulawula ngokupheleleyo akakwazi ngani yena na uyafuna uyathanda ukukwenza ulindile aw wena uthi ngimcele izinto eziningi kakhulu ngiyakuzonda nje ukumcela okuningi kakhulu celani okuninginingi ukuze ukujabula kwenu kugcwale ungathini nje inhlanzi encane inguhafu we-intshi ubude phandle maphakathi nepasifiki ithi ungcono ngiphuze kula manzi ngokuwonga angahle ngiphelele kolunye usuku ningacabanga nje ngegundwane elincane elikhulu kangako ezinqolobaneni ezinkulu zasegibhithe ngicabanga ngizozivumela mina oqobo ukuba ngithathe uhlamvu olulodwa ngelanga ngoba zingahle zingiphelele ngaphambi kokuba kungene isivuno esilandelayo hohe manje hlukanisa lokho ngezigidigidikaza ziyikhulu futhi ungaziqeda mandla kalula kanjalo-ke izihawu nomusa namandla kankulunkulu kuwe uma nje uzokukholwa ungazishiyela nje wena uqobo awu ngiyaxolisa ukuthi ngilokho ngukuthi ungeke wamqeda mandla ungumthombo ongenakuqeda ukuphila kuphakade lapho kulobo busuku ukwenza kubonakaliswe noma yisiphi isithembiso soba unkulunkulu sebhayibheli lakhe kunoma yimuphi umuntu oyolikholwa amen yebo mnumzane into kuphela oyenzayo ngokuphuza waze mthonjeni bese uphuza phuza uze weneliseke ungeke wamqede amandla xabo mnumzane ngokoqobo kaqedeki futhi nje ungaphuza uphuze uphuze ungaphuza ukuphilisa kwakho phakathi ungaphuza insindiso yakho phakathi woza nje futhi uphuze womile angeza aphuze amen ngiyazi ulapha futhi ngiyazi uzokwenza ngokweqile ngokuninginingi uma nje sizomvumela kwenze ngisanda kubona into ethize nje yenzeka futhi angifuni ukuqala engeyalezo uhlobo lwezinkonzo niyabo lwemibono ngoba ngikhuluma ngenye into ethize niyabo ngikhuluma ngani niza hhayi okokuphiliswa ngokomzimba kodwa ukuza bathi nje bangahamba kuyokwenza lokho manje lokho nje niyabo ngathi nje ngingahamba ukuyoziphumuza ngaleyo nkathi ukuba ngisuke into yokuqala niyazi bantu babamba niyazi niyakuzwa lokho kungena lapha ngingalitshela leyo ndoda ehlezi phakathi emuva lapho inomfana ongumshana wayo enaleyo nqulu ekabi uma izokholwa unkulunkulu uzoyiphilisa futhi ayisindise uyakholwa ukuthi uzoyiphilisa futhi ayisindise na uma ukholwa awu manje-ke unkulunkulu uzokwenza niyabo kunjalo impela amen nansi indoda ihlezi khona lapha ingibuka ngqo ikhulekela umndeni wayo ngempela isiyo eyalapha ngeyaseningizimu carolina umnumzane dixon kodwa uma ezokholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakhe unkulunkulu uzomupha leso sibuziso uyasikholwa umnumzane na ngizihambe uqobo kuye angikaze ngimbone empileni yami amen I never seen him in my life. But you see what I mean?
Pentecostal, run for your life. There's just a little time left. It's later than you think. Hallelujah. Hallelujah. I believe God. Once more, Lord. Once more. Let man forget who they are. Let man forget his unbelief. That we could cry once more, Lord. Once more.
Hallelujah, hallelujah. Ngiyakhona Nkulunkulu, kanye futhi. Kosi, kanye futhi indoda awakhohlwa ukuthi angobani. Indoda ayikhohlwa kungakholwa kwayo ukuba besingamemeza. Kanye futhi Nkosi, kanye futhi.
Do you love him? Oh God.
Niyamthanda na. Oh Nkulunkulu, Baba wasezulwini, siphevuzelele imiphefumulweni yethu Nkosi. Siyabona izibani ziyashunqa. Umlilo yalitshare uyaphuma. Oh Nkosi Nkulunkulu, buka phansi phezu kwesizwe esiqalekisiwe yisono. Kodwa Nkosi, ungabakhohlwa abantu bakho. abantu lapho ulwe iminyaka nkosi wakhela wena lomnotho omncane ilife jakakela yakhiwa nkosi ukuba ibe yiziteshi esisinde isa imiphefumulo ngevuselelo o nkulunkulu ngake futhi thinulela amandla akho angigcwela kuyo faka umfutho kulo lonke ilunga khipha yonke imehluko yehlisa imvula yomlilo ngivela kankulunkulu futhi ukhanyise imiphefumulo yethu nkosi ngoba ukhona bukajesu kristu wakathi abantu bangeqhothe kangake kukakholweni ukuba bakwazi ukubona ukuthi wena ulapha kanye nathi futhi yizwi lodlulela imicabango yenhliziyo njengoba iphepheli lifakaziswe kangake kithi liphinde phinde liphinde phinde
Lord God let us wake to our senses of the Spirit
kwaNkulunkulu masiphaphame emizweni yethu kamoya kaNkulunkulu ephakathi kwethu siphe khona baba ngikunikela kuwe nami uqobo amen Kothi tate angaze pepelini lami nganoma yiyipi enye into uNkulunkulu athembisa kuyenza ngaphambi kohlwitho lwebandla angazi nicabanga ngoba unesilo lutha nginitshelile lukhona sebevele balutholile nebo into elandelayo esele ngeyohlwitho lwebandla belungafika noma ngasiphi isikhathi futhi ngingakahlakazi noma yimuphi umbhalo pepelini ngokuwazi kwami uNkulunkulu yazi ukuthi lokho kuqinisile yebo mnumzane isikhathi sasisondele kulethi kunoma sicabanga sivala amehlo ethu nje futhi sicina lithi ngiyamthanda mhlawumbe uma sizokhonza futhi simdumise mhlawumbe uzokwenza into ethize ngikhuleke lonke leli viki ukubona ukuphumelela kuleli thabelakele ngikhulekile ngaphambi kokuba ngize lapha nginabantu bekhulekela lokhu wo kunomkhuleko onyukela lokhu ngizama ukukhola ngayo yonke inhliziyo yami Masi papame ngokukhulu kushesha asimkhonze nje futhi simdumise njengoba silicula manje namedo yethu evaliwe nezandla zethu kuNkulunkulu Ngiyamthanda Ngiyamthanda Sendeso emti wase Calvary Manje sisacula iveze lilandelayo khawulana nomuntu ongakuwe umfo wenu ongumKristu uthi uNkulunkulu akubusise manje sisalicula ngiyamthanda Malithandana ningephimbeleke ukuthanda uNkulunkulu ngoba waqala Sende so yekhalva Banye sithi haleluya Hallelujah! Mushoni futhi. Hallelujah! Futhi. Hallelujah! Dumisana uNkulunkulu wethu. Ngiyamthanda. Ngiyamthanda. Ngoba. Futhi don, usilungele na?